ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio, kuri internete no kuri telefone zanyu, kuri mudasobwa ndetse no kuri telefone zanyu. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Dusangira ijambo.
Batwumva mwese mbahaye ikaze. Ikiganiro dusangira ijambo uyu munsi turajya mu Rwanda. Nanone turaha mikoro mugenzi wacu korera mu Rwanda, niwe waduteguriye icyo kiganiro.
Ndabasuhuje abakunzi ba Radio Ijwi ry'Amerika aho mutwumvira hose, nasumutakawo yubasuhuza. Ni umwanya w'ikiganiro dusangira ijambo. Icyo uyu munsi turagaruka ku kibazo cy'impunzi z'Abanyekongo mu nkambi ya Kiziba mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatanu. Impunzi zakozanyijeho na polisi izanga ko polisi yinjira mu nkambi yazo. Uko gushyamirana kwatumye hari impunzi imwe yitaba Imana, abandi 14 barakomereka nk'uko byatangajwe na Minisiteri ishinzwe iby'impunzi. Mu ntangiriro z'uku kwezi Ijwi ry'Amerika ryasuye izo mpunzi zitubwira uko zibayeho.
Ubuzima bwo mu nkambi bumeze nabi cyane, butumerewe nabi hagije. Ubu abadamu turi kurara nijoro tukihisha mu gihuru, turi ya mvura yatunyagiye turi mu bihuru. Ubu n'uyu myenda nambaye niwo nyitiriye. Byatangiye ejo nka saa cyenda. Ejo ubundi bari bamaze iminsi dufite ingabo ziturinze, ariko tukabirwa ibyari byo ntitumenye ikizigenza. Ejo rero habaye ejo nka igihe cya saa cyenda tubona ingabo nyinshi zinjiye mu mashitingi ziratwinjirana, zirakubita, zirarasa. Abantu barirukanka ku misozi, turirukanka, abagabo barafata, barafunga, abasore barajyana, abandi ni imirambo. Ubu n'ubungubu tuvugana dusize bari gushyingura, hapfuye abantu batatu ariko umwe niwe wabashe kuboneka, abandi mirambo iracyari ku kibuye. Uyu mwemwe wajyanye kwa muganga, ariko ikibazo cyo kuba babazana ntibarabatugezaho.
Binjira mu nkambi basakaga iki? Byo bashakaga
abasore n'abagabo babajyane rwa mikono, bajya kubafunga no kubagirira nabi no kubica. Nabyo birimo nuko harimo n'amasasu menshi, ntabwo ari icyo bari bagamije. Kubera ko bazanye amasasu menshi barasa, ababyeyi barakubita, abana barakubita, ubu benshi ni inkomere.
Babakubise ntacyo mubavugishe, nta jambo narimwe?
Nta narimwe. Abantu batwinjiranye saa kenda, saa ababyeyi turi gukora imirimo yo mu rugo, tuberwa ukuntu bishe. Ntabwo tuzi mbese icyo Leta y'u Rwanda yarigamije.
Byose murabashije gusohoka, ntabwo ni ukuvuga ngo mukagira ahangaha, ntabwo bivuga ko mufungiranye, mucunzwe.
Twanyuze mu bihuru cyane, kandi nawe urabona inzira twanyuzemo kugira ngo tubonane. Urebe n'uko dusa, tunyuze mu bihuru byinshi cyane, tunyuze mu mikoki yo hepfo kugira ngo tubonane tugere ahangaha. Ni ukuri kose ibyo nkubwira ni ukuri.
Hari umugabo wari umbwiye ngo yari amaze kujya kubava kubagemurira, ngo yari afite inshuti ze, ko avuye kubagemurira ati bandetse ndinjira, yewe nihaho nari mushyiriye bararifata.
Ubu amasaha tuvugana mvuye mu nkambi, nta mpunzi iri gusohoka. Twari turi mu mbese dusa n'abafunze, nuko twe twanyuze mu bihuru tukicomokera.
Ariko bavugaga ko abagore bo bareka mugasohoka mukajya mu isoko mukagira gute abagore.
Batuma se dusohoka dute, kandi bavuga ngo nitwe dushyigikiye abagabo bacu.
Uwo mugabo wawe sebi?
Uwo mugabo wanjye baramufunze, hari mu babajyanyije.
Nawe arafunze.
Mu ijoro ryo kwa gatanu, oya kwa kane nijoro.
Kwa kane ucyashize se?
Nibwo twumvishe ibihuha nyine ngo abapolisi baraza. Tukabyumva gutyo tugira ngo ni ukubeshya, ariko mu gitondo twagiye kubona tubona polisi ziraje nyinshi, zihagaze ku kibuga cy'umupira, abana bari mu ishuri, tubona abana barasohotse. Natwe tubonye ko polisi, ntabwo twari tumenyereye polisi nyinshi mu nkambi, tugiye kubona tubona abana barasohotse, kuko twari dufite amakuru y'uko bashaka gushimuta komite. Ubwo turahubangana twese mu nkambi turahagarara, bibaye nka nimugoroba nibwo twagiye kubona tubona amatente barayazanye barubatse. Mu by'ukuri ntabwo twari tumenyereye ingabo 100 mu nkambi, ntitwibaze uwo mutekano kuko basanze abana biga, kandi dufite umutekano kuko hari polisi hariya haruguru ku posta yabo, hari nk'abapolisi 6 bakaducungira umutekano. Twagira ikibazo tukakibagezaho bakagikemura, ariko twagiye kwikanga dusanga izo ngabo 100 nizo zaduteye impungenge cyane. Ku isabato nta muntu wagiye gusenga, ku cyumweru nta wasenze, kugeza n'ubu ngubu. Ejo nibwo twagiye kubona, ejo bundi nibwo baje, tugiye kubona tubona baraje mu mashitingi bitewe n'ibihuha nyine. Tuba twumva ngo baje gushimuta komite, ngo n'abandi ngo batorotse igisirikare. nibwo rero binjiye mu nkambi barasa bya byuka kandi birabyuka byahubanganyije abantu benshi abandi barapfa abana ejo hafuye abantu batatu nibo twabashije kumenya kuri ubu twashinguye umuntu umwe abandi babimanye sinzi impamvu babimana
abakomeretse nabo ni benshi bari mu bitaro
abakomeretse ni benshi ni benshi ntabwo twabashije kumenya inkomere ziri mu bitaro umutekano ntawo kuko abantu bose bahubanganye kugeza ubu ntabwo tuzi ahantu komitiri kuko bari kuza bakavuga ati abadamu bakiri bato nibo bashigikiye abana ngo batere amabuye ngo nibo bashigikiye izi nsoresore mu by'ukuri nta mutekano dufite
ariko abaturage babatubwiye ko nabo kuko mujya mutera amabuye nibyo koko mutera amabuye
oya ibyo ngibyo ni ukutubeshera kuko baje bo badutera ibyuka dukurikije uko kukibuye byagenze natwe turitabara ariko mu by'ukuri twebwe nta muturage wo hanze twahubanganyije natwe tunafite umutekano sinibaza rero
ayo mabuye namwe mwayatubizaga polisi
ayo mabuye ni ukubeshya ni ukutubeshera rwose
ndetse mwitabaraga gute
twarirukankaga ubwo tugahagarara mu muhanda kugira badatambuka bakagutera icyuka bakagukubita inkoni ubwo wabona biranze ukirukanka nyine ubu ngubu nta bayobozi dufite abo twari dufite ntabwo tuzi ahantu bari
ariko ngo abagore uko biri kose mwego muragerageza mukaba mwasohoka ntabwo ngo ari nk'abagabo
oya ni ukubeshya kuko babwiye abaturage yuko bagomba kwinjira mu nkambi ariko twebwe ntidusohoke mu nkambi iyo usohotse mu nkambi baragufata bakanagukubita ubundi bakagusubiza inyuma mu by'ukuri nta mihahire dufite abaturage baraza bakagura kawunga twari dufite mu nkambi ariko twebwe ntidusohoka ngo tujye guhahirana ni ukuri turabangamiwe rwose
murifuza iki
turifuza ko mwadushakira umuvugizi mukatuvuganira rwose tugataha iwacu muri Kongo kuko ndabona leta y'u Rwanda yatwanze
abagabo ni ikibazo gikomeye ugiranyije n'abagore ko biri ku bagore ariko ku bagabo ni ikibazo gikomeye mu nkambi ubu nta mutekano nk'uko babivuze mu gitondo ejo saa mbiri nibwo ubundi mu nkambi umutwe w'inkambi hari ika ya polisi no ku ahekera hepfo hari indi ika ya polisi mu gitondo abo ha epfo polisi yarazamutse polisi 80 n'abarindwi bazamuka ruguru birwa mu nama basoza mu nama saa cyenda nibwo bafashe umwanzuro wo kwinjira mu nkambi n'amasasu binjiye mu marembo agera muri 5 y'inkambi bose barasira rimwe urumva ntibyari byoroshye icyo gihe nibwo twirukaga ariko umwaku cyangwa se uwageze ku munsi abenshi ni inkomeri n'ubu bararembye binjije ambulance zitatu hariya mu nkambi kubwo gushakisha kugerageza guhisha ibimenyetso ari inkomeri barazijyana ari imirambo bayijyanye mu nkambi ntabo dufite uyu magingaye n'imirambo ababyeyi bahahamutse ubungubu no ku musozi kuvejo abiriwe bavuze induru kubera guhamuka ntawatinyuka ngo ajye kureba umutabare basi umuhumurize cyangwa se umwihanganishaho mbese ni ibintu birenze byaturenze mu nkambi umutekano magingo aya ntawuhari mu nkambi icyo dusaba mu by'ukuri ni uko twataha tukavanga kuko nta mahoro dufite mu nkambi naho ibyo bavuga ngo bakuyeho komite ngo bashaka gushyiraho indi ese uwo komite yatowe n'abaturage nibo bagomba gushyigikira komite yabo nta iri bijya komite niyo bavuga ngo bazashyira mu magingo aya tuzi ko komite yari iriho n'ituyoboye ariko magingo aya komite dufite ni yari ituyoboye ubu ntituzahiri kuko irihisha nta mutekano ifite barayihiga bukware
icyo twifuza twebwe uko bwacu ni uko twe twasubira mu gihugu cyacu bakaduhereza uburenganzira bwacu tugataha nta kindi cyatumara kano agahinda ni kenshi dufite inkoni ku bana ku bagore ku bagabo tukora mu bihuru nanjye ubwanjye nimugoroba bambusha amasasu atatu ndi iwanjye ngo nintamarika mu buko akora amasasu nayakwepye nyamahirwe imana yangiye imbere ubwo rero ibyo nkanabishimiye imana
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwese mutwumva muri uyu mwanya aho muri hose ndabasuhuje
Papa, we're a man.
Ibibazo byo mu nkambi ya Kiziba bigiye kumara amezi atatu humvikana imvururu mu nkambi ku buryo n'abayituriye bamenye ibibazo by'izi mpunzi.
Ibintu bivuga mu nkambi murabimenya nk'abaturage bahangaha
kumva bataka bakomera ariko ntabwo twumva amajwi kubera ko ngentuye mu hano hasi mu kazi kaka hano ntabwo byo mu nkambi mbimenya neza
hari abajye bava mu nkambi se bakabagera hano ku buryo wenda babatekereza bati ibintu bimeze nabi
nta bava mu nkambi ngo bagere hano mu giturage twumva bataka ariko n'ugukomera gusa nibyo twumva
akagari n'ukagabiro umudugudu n'ibitabo
umurenge wa Mubuga mu karere ka Karongi ubu n'ukuvuga ngo umuturanye n'inkambi
inkambi iri haraharuguru mu nkambi se umutekano muke abanyenkambi bateza
bimeze biteze mubyumva gute nk'abahaturiye
yebwe se bakoze imyigaragambyo bakoze sinzi kigamije babuza abanyeshuri kwiga bagahungabanya umutekano w'abashinzwe umutekano bakabatera amabuye bakirirwa ngo babakoba
ku buryo bibageraho urwo rusaku mukarwumva
urusaku se turarwumva birirwa bakoba abashinzwe umutekano bakoba abapolisi bakabatera amabuye
none se ntabwo bajya baza kuba baza nko gushaka uko bavuga ngo ibiribwa byabo n'ibiki ngo babe baje mu baturage gushaka icyo kurya n'iki
bajya baza barahaha ku mafaranga bahabwa na leta y'imfashanyo bakagenda bakanacuruza mu nkambi
ubu urimo muturanye neza iyi myaka yose bamaze
twari tubanye neza ariko barahindutse barabanje bakora imyigaragambyo bajya ku kibuye ntabwo twari tuzi icyo bagamije nyuma yaho n'abaturage bagiye bakajya bakubitwa nta mutekano wari uhari
ubu ntabwo mugitinyuka kujyayo
ntabwo tujyayo
uko bimeze mu byumva gute nkamwe muhaturiye
ni ukuvuga ngo ejo nk'iyi saha nibwo bari bari kuvuga ko hari ukuntu bazanye ibintu by'akavuyo noneho haza biba ngombwa ko abapolisi nyine n'ubundi binjira mu nkambi bari kuvuga neza ko bagira ngo bajyemo gusenya ya komite n'ubundi nk'uko nari nabyumvise babivuga kuri radio n'ubundi noneho rero bo binjiyemo n'ubundi bamaze kubateza ka kavuyo n'ubundi bo binjiyemo numva bavuga ko barashe niba ari ibintu by'ibyuka babateye nyine no kugira ngo bace bugufi ariko ubu tuvugana mvuye hafi yaho bari kuvuga ko umutekano batujije muri makeya abapolisi n'ubundi nibo bari kuhakontorora abaturage nabo bari kugenda batambuka nta kibazo cyose nabo bari gusohoka bongeye uragaruka rwose bibaye aho bavugaga ko ibiryo ngo byabaye bike ngo amafaranga babahaye ngo ni make ntabwo ari kubahaza bigezeho nkumva bongera kuvuga ngo bashaka kwivumbura nyine kuri leta komite yo mu nkambi na perezida wabo nkumva nawe abibashyigikiye kuzi neza koko no ku kibuye bigeze bahahungira bakora imyigaragambyo guraho baviriye ku kibuye bagarutse mu nkambi ari byo bari gukora
mwebwe mubirebesha amaso gusa
mu minsi yashize nta winjiraga
mu minsi yashize ntabwo uwo hanze
ntawo hanze winjiraga ni ukuvuga ngo hinjiraga umuntu mbega nta winjiragamo ubwo ni ukuvuga ngo twarahagarikiye kubahahira nabo nabo ntacyo tubakeneyeho nkubu bajyaga bazi no nko gushaka ibyo kurya ibitoki amateke se ibijumba se bakaduhahira mbega ariko ubwo ni ukuvuga ngo icyumweru kirashize mbo ntawe uri kuza guhaha ino natwe ntawe uri kujya kubahahaho icyo tubakeneraho
mwe bakeneragaho ikizi
twebwe icyo twabakeneragaho nk'iyo babaga bafite bagifata ibiryo akenshi twajyaga tujya guhaha nk'impungureyo cyangwa se amashaza bayafata cyangwa umuceri hari n'ukuntu hahahika ibintu ku bwinshi kubera hose bihahurira nk'ibirayi biva iriya ruguru bikaza tugahurira twese hariya mu nkambi n'ubundi turi guhaha
ni ukuvuga ngo isoko ryarahagaze
niko byari bimeze ariko rero ni ukuvuga ngo noneho kuva batuje ya komite n'ubundi bavuze ko ubwo ni ukuvuga ngo ejo mbega icyo bakoze ni ugusenya ya komite komite rero yasenyutse ubwo hari gukoramo polisi ni ukuvuga ngo n'ubundi imihahiranire irakomeza nk'uko byari bisanzwe uko ndi kubyumva
ariko ubu ntabwo urinjiramo kuva icyo gihe
ubu ntabwo nari nahinjira kuva icyo gihe kuva abapolisi bahagera ariko njyewe impamvu nababonaga kenshi bazaga nko kurangura inzoga inaha bacuruzayo ariko ubwo ni ukuvuga ngo icyumweru gishize iyo mihahiranire itariho ubwo wenda nk'ejo ni ku munsi w'isoko ejo ni kuwa kane bakunze gutunda isoko ryo mu rya Ruhanga hano ku Mubuga ubwo kuri twebwe nabo twavuze ko ni imipaka ifunze
waherukaga ryari mu nkambi
reka
kwezi kurashize
uhava se mwari mubayeho mute byari bimeze
nyine byari byize nta nikibazo kindi sinzi ukundi byageza anga sinamenye byari byo naye n'impamvu ngiye kureba ngo menye uko bimeze
none se buzima bwanjye bwo mu nkambi bwari bumeze bute
abundi byari byiza sinzi ukundi byasakabatse bavuga ngo bari kuha amafaranga maketi abahagije inzara nyinshi
wowe wari warabonye akazi wibera hanze
nibera hanze ngende umunyarwanda ubundi nuko ngiye kureba mushiki wanjye ukomerewe
wewe wifuje kuba umunyarwanda
cyane rwose nta nikibazo kindi
wafashe identite se
urumwe
ariko nawe wavuye muri Kongo uhara mu nkambi wewe waragiye uravuga uti ndashaka kuba umunyarwanda
muzuri sana
none se nta muryango ufite umugore yabana
oya umugore wanjye n'abana bari hanze hanze nyine mbana nabo
wavavanye mu nkambi ubu ni ukuvuga ngo ntabwo iby'impunzi bikikureba
reka
none se ibintu byanyu biratangaje mushiki wawe n'umukongomani wawe uri umunyarwanda wabisobanura
ntabwo nicyo kibazo nyine ubwo niyo abantu ngiye kumubaza nsi mushiki wanjye uremera yuko wabana nanjye ubona ibyo ngiye kumurebera niba bishoboka nkundire haze tubane
ubu uratekanye ufite identite
aho muzuri sana aho ngiye kumwigisha ariko namuvanayo nta n'ikintu nakora
Ngira wowe uvuye mu nkambi? Bimeze gute?
Nta kibazo kirimo nturutse ruguru mpura n'abantu bajya gushaka amata mu giturage bo mu nkambi. Ubwo turazanye bavuye no kuyashaka. Barambira bati nta kibazo ihumure ryagarutse ati abapolisi bari mu kutubwira ngo icyari gihari cyarangiye ngo nabagore ni bajye mu bikoni bateke. Nanjye ndamanuka ngeze mu nkambi mpura n'abapolisi bagenda bakina n'utwana twaho mu nkambi. Nta muntu bahutaza nta kibazo.
Ko bavuze ngo umure ryagaruze se mbere ritaraba ejo bundi hashize byari bimeze bite?
Ejo habayeho kwinjira mu nkambi kw'abapolisi. Bajya kushaka komite nyobozi yaho. Nyuma rero komite amakuru nafashe nange ngezeyo mu gitondo nuko ngo ba komite ntibayibonye. Basaka buri nzu yose iraho zose bazijyamo. Iyo basanze kinzuruye bakarucyo. Hari naho nabonye urugi barucyeho kubera ko hari umuntu nubwo nane ngiye kwisambu hiryiriya. Nutse kumurangara ariko hari umuntu narishyira ibyo kurya
ubashe kwinjira mu nkambi ubu wewe warumbwiye ngo warumuje muriye winjira babashe kwinjiramo mushyira ibyo haho
ngewe ninjiyemo ubwo nageze mu nzira izamuka nyine itarasa mu nkambi
hagati wacikwa
noneho mutumaho noneho mutumaho haza nyina kuko ari umusore abasore baracyafite ubwoba noneho nyina araza aranjyana n'iryo funguro narinjyanye anyicaza muri saro ndigezayo dongera ndigendera ubundi naciye hano ku kibuga umupolisi ahari abaturage barabamaze kuntera ubwoba ngo sindaca mu nkambi ngeze ku kibuga mpasanze umupolisi ntimwaramutse ati yego ntiyampagarika nta n'icyangombwa yambajije ndakomeza ndigendera umutekano wagarutse ariko ejo bagiyemo barasamwe ibyuka bihuma amaso harimo ngo bakomeretse uko uwo mugeye yambwiraga harimo ngo n'abapfuye ariko sinamenya ngo n'umubare uyu n'uyu
uko ntameze nijoro haravuga induru zabanye nkambi bava ngo tutatewe ingoma zikavuga amapima akavuga cyo kuri ijoro ryejo igejo ibyo byahagaze
impunzi zakunze kwerekana ko icyo zifuza ari uko zahabwa uburenganzira zigataha iwabo nubwo leta y'u Rwanda yemeza ko nta wigeze asaba gutaha ngo abibuzwe uyu ni Bwana Rwahama Jean Claude umuyobozi ushinzwe ibibazo by'impunzi muri iyi minisiteri
twabonye ko yapfuye abo bandi bavuga ntabwo
abakomeretse bo muza amakuru yabo kugeza ubu
bariho baravurwa mu bitaro bya Karongi no muri centre de santé mu Rwanda
barangana gute bo
bakomeretse 14 uretse ko no ku ruhande rwa polisi hari abapolisi bane bakomeretse
umwashyizeho ku wa mbere mwakuyeho komite yari iriho ubu hariho indi komite iriho
nta yindi komite turashyiraho turacyategura uburyo twayishyiraho ntabwo ari ibintu bihita bikorwa uwo mwanya
ese impunzi ko ubona zisa nk'aho zishimiye abantu bazo bari baziyoboye mbere ubu mwizeye ko bazemera bagatora iyindi komite nshyashya abavuga bamwe niko bavuga bati nitwe twabatoye abo bakuyeho nitwe twari twarabitoreye
ibyo ni ibintu bisanzwe cyane no muri iyo nkambi ya Kiziba no mu zindi nkambi iyo abayobozi badakora inshingano batuza inshingano zabo bakurwaho bakajya
abandi bazashyirwaho bashyashya nibo bazagira uruhare rwo kubitorera nabo
yego nibo babitorera ntabwo ari inzego zibashyiraho nibo bitoranyamo ababahagarariye
amaherezo y'izi impunzi nayo kubahora meza bavuga bati turashaka gutaha bigenda bite kugira ngo impunzi idashaka kuba mu gihugu ibe yakwemererwa ikajya gishaka
irabisaba ushaka gutaha irabisaba n'ibindi bisaba nabyo birashoboka avuga ati yewe batashye nta wibuza umuntu gutaha icyo dukora nka leta cyangwa n'abafatanyabikorwa bacu no kugeza amakuru y'uburyo igihugu kizi impunzi kifashe cyane cyane mu bijyanye n'umutekano noneho ushaka gutaha agafata icyemezo ariko afite amakuru yahajya uko hameze
ni ukuvuga ngo muri bariya bose bahomeze bavuga ngo nibatureke bajye iwacu dusubire iwacu hagize ushaka kubisaba akandika mwamwemerera akagenda
rwose ubu ni uburenganzira bwe busesuye ikibi ni uko yabikoreshwa wenda n'amarango ni ikindi kintu niyo mpamvu mvuze ko habaho na gahunda yo kubamenyesha amakuru y'aho bakomoka ibijyanye n'umutekano uburyo wifashe noneho ufata icyemezo akagifata amakuru yahawe cyangwa nawe yishakiye nabyo birashoboka
ni ukuvuga ngo uwashaka wese kuvuga ati mu gitondo ndagiye yakwandika yandikira nde
yandikira leta ashobora no kukwegera hasi nyine akavuga ati ndashaka gutaha byombi birashoboka izo nzego zirakorana mu gufasha impunzi zaba ari ukumfasha mu bijyanye n'imibereho gufasha mu bijyanye no gutahuka cyangwa n'ibindi bisubizo birambye zigenewe impunzi
ubusa bakomeza kuvuga ngo babujijwe gutaha n'uko batazi ko uko bikorwa
urwitwazo bagiye bagira nta wigeze avuga ko ashaka gutaha ngo babibangire nta rutonde twaba ari minisiteri ishinzwe impunzi cyangwa HCR wenda amaze kubabaza ariko two ku giti cyacu nta wigeze aza ati gutaha nimufashe gutaha ngo turebe kubikora
mwarimu uvuze muti ni urwitwazo ngo bagire ni urwitwazo kugira ngo bigende biteze
urwitwazo rw'iyo myitwarire bamaze iminsi bagaragaza bavugaga ibiribwa ubungubu ntabwo bikiri ibiribwa turashaka gutaha n'uburenganzira ariko hari uko bikorwa ntabwo bikorwa mu kajagari birategurwa abantu uburyo ugomba gutaha bakaguha n'impamba nabyo bibaho ni ibintu rwose bikorwa neza keretse uvuze uti yewe nta nkunga nkeneye yo gutaha icyo gihe urahaguruka ukagenda
nyuma y'izo mvururu zahuje polisi ndetse n'impunzi za Kiziba bigatuma umuntu umwe yitaba Imana abandi 14 bagakomereka abandi 23 bagafatwa ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR naryo ryasohoye itangazo HCR yasabaga izo mpunzi kwirinda ko hakongera kubaho ibikorwa byo gushyamirana na polisi igihe iri mu bikorwa byo gucunga umutekano w'inkambi muri iri tangazo HCR yashyize ahagaragara yavuga ko hari amakuru ko ibikorwa bya polisi mu gucunga umutekano w'inkambi biri guhura n'ubushotoranyi bwa bamwe mu mpunzi kugeza ubwo hari umwe mu mpunzi wahaburiye ubuzima n'ubwo yaragejejwe ku bitaro bya Kibuye umuyobozi wa HCR mu Rwanda Ahmed Babafar yagize ati HCR yababajwe cyane kandi ihangayikishijwe n'ibi byago kandi yifatanije n'umuryango we n'abandi bagize umuryango w'impunzi yakomeje avuga ati mu bihe bitandukanye HCR yasabye impunzi kubahiriza amategeko y'igihugu cyazakiriye zikagaragaza ibibazo zifite binyuze mu biganiro HCR ivuga ko bamwe mu mpunzi bagaragaje ubushake bwo gusubira mu gihugu cyabo uyu muyobozi ashimangira ko impunzi zifite uburenganzira bwo gusubira mu gihugu cyazo igeze ibyifuje gusa yongeyeho ati gusa turasaba impunzi gufata icyemezo gishingiye ku makuru afatika atari ukumva amakuru atari yo cyangwa ibihuha iki kibazo cya Kiziba kigiye kumara amezi 3 cyumvikana byatangiye cyane mu kwezi kwa 2 ubwo impunzi zasohokaga mu nkambi Kivunge zerekeza ku biro bya HCR ngo zirekurwe zitaye zavugaga ko imibereho yazo yabaye mibi kubera inkunga izibeshaho yagabanutse n'impunzi zimaze imyaka 20 mu Rwanda bakunze ibiganiro by'Ijwi rya Amerika icyo uyu munsi naho tugisubikiye ukomeze mugire ibihe byiza mwari kumwe na Sumta Kaboyi
abanywanyi n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwebwe mudukwirikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM yaba ifise ikibazo mwokwirikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera isaha 11:00 gushika isaha 2:00 zo mu gitondo ngo twumvira ku mirongo migufi ibihumbi indwi amajana atatu na mirongo ibiri na gatanu, ibihumbi icyenda amajana atandatu na mirongo inani na gatanu, ibihumbi icyenda amajana umunani na cumi na gatanu, n'ibihumbi cumi na kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na gatanu. Guhera isaha cumi gushika isaha zibiri zo mu ijoro ngo twumvira ku mirongo ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu, ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu, ibihumbi cumi na bitanu amajana atandatu na mirongo irindwi na gatanu, n'ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu. Naho guhera isaha zibiri gushika isaha zine zo mu ijoro ngo twumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi bitandatu na mirongo ine, ibihumbi icyenda amajana ane na mirongo irindwi, igihumbi ijana na mirongo irindwi, n'ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu. Ni Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Abatwumva aho muri hose, nongeye kubashimira uburyo mwitabira gahunda zacu za buri munsi. Nkomeza kandi kubahamagarira kwitabira ibiganiro byacu, mwegera abanyamakuru bacu mukabagezaho ibitekerezo byanyu mukabagezaho amakuru yerekeranye n'imibereho yanyu aho mutuye aho mukorera aho mwiga aho mugenda ayo makuru yose ijwi rya Amerika riyatangariza abatwumva buri munsi kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese